salia Lubumbashi, jinsi ulivyonona ni kama kio safi venye najiona. Bingwa la masara kasisi pono korona, na tukikutana kati wapo na korona. Era have a question, haro give me tension. Nipo salama, nipo salama. Penzi letu zuri wahi tuli expose insta. You're my señorita. Nipo salama. Nobody, 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 nobody. Nije nijute.